Michezo yako kinasti nasti, bigi bigi, heavy heavy. Mama mimi napendaga ulivo shona kunonga nangu, ukidunga skete lafu inamechini unanimaliza. Ukifunga dera unanimaliza, michezo ya chumbani oi nakufa unanimaliza. Oh mama, wewe ni my sugar sukari, ulivazidi utamu nikuite asali. Siri gani hapo kwa mauno, mtoto wa Salome anamwaga mpaka bone marrow. Hey baby, au labda unatumia anointing oil vibaya, cause unavorombosa kwa panja rombosa sijawahi ona. Toto uko heavy ni bebe bebe, nizame topeni ni gware gware, si mindi ya fundi wa kuchelewesha bwana slow motion. Wazee wa boma walisha sema niwe mama lao, basi mindo baba lao. Na wazee wa boma walisha sema.